nitakiso ninge kushona kupenda but when the big spender before nikule dogo sasa hiyo denda my baby yo sema ngwe nikutoe soko nilidhani yeni wako mtakatifu lakini mbona pasta kongetifu unaona eight mi naona dem kitu unatuma text natuma kakitu.
Mob vale anatafuta kitita picha kisafisha maybe anaweza shika mita kwa advice vale nikakuchezea mpuzi kita yeah.